Kakati ekintu kyonna kasita kisukka ne kiba ekingi. Like information is abundance. Ojja n'osoma spirituality, n'osoma neuroscience, ne bakugamba nti we are memories. Neuroscience n'ekugamba nti eyagala kukwata memory y'omuntu egi extracting, badownloading eyo memory yo bagiteeke mu metal, bagiteeke mu kyuma, bagiteeke mu robot. Nti katugeze singa oba n'omugaso, for example mulodi wa mugaso, abantu bayinza okulowooza we need mulodi, tetwetaaga afe kuba ne walita tetulimanya, we are not sure byatugamba, naye kale nti lwaki tatuyambako, then people will say let's extract mulodi's memory. Kati memory yange ne bagidownloadinga ne bagiteeka mu robot, nensigalawo nga njogera mbadde njogera byonna ne bye nali njogedde. That's the neuroscience. Then philosophy tells another thing. Kati walo traditions zenyewe zetuli mu kusoma cultures, obubonero, symbols, signs. There's astrology, there's meditation, geometry, ezo angles, circle, triangle. Then tusoma mayinja ag'omuwendo, tusoma empeta, ne tusoma kwegamba, tusoma ebintu bingi I can't mention. Kati when knowledge becomes abundance, everything becomes too much, then we start overdoing, as if we come here to overdo things. Just the richest people enseno batugamba the billionaires, omuntu obanga alina kibaita billion dollar bwe bukadde bwa dola 10 worth, bwe bukadde bwa dola 10 nti oyo aba billionaire. Aba bantu mu nsi olwale tulina aba bantu 10,000, that is almost 0.05% on global population. Kubumbi munana abantu only 10,000 beba billionaire. Kati kyetaaga oreflectinga weebuuze, bebasinga okukola ennyo, bebazuuka ennyo, oba bebateebaka? Anti have that mentality, abagagga tebeebaka, abo abantu 10,000 tebeebaka. Kati gwali ne yeeyiya papa gwateebaka, gwe yakafunayo mu miliyoni 12-13 gwateebaka, naye abagagga beebaka. Kati bise singa ole bintu byetu buildinga around our consciousness, because we want to consume everything. Buli kimu kyowuliriza n'okiteekayo, bw'okiteekayo kitandika ku influencing obulamu bwo. Kakati when knowledge becomes abundant, n'omuyiika buli kimu ekirimu muyiika. For example, people will not understand the value of all resources because more resources are available. People dilute my message and people will not see value in me when I'm still here, but one time nja kuba sikyaliwo. And the same people, not just singa gwampuliza olwaleero ne walibaawo omuntu gwe wagamba waliwo omuntu bwati ne bwati akola bwati ne bwati, bale amunoonya nga taliwo. The time is coming, not very far, in 3 years from now, in 5 years from now, nga you cannot reach to mulodi direct, ngo inoita mchanozi, nga sigamba neeraga nilwa kuba. That's how we grow. I'm not bragging about this. Abantu abasinga mwira bulamu bwa mwengeje mu kuzimu, we wali si wuli kati. Ogenzo dropping, o dropping, o dropping, abantu dropping, abantu dropping, abantu. Nga atabala webajja. Every end creates another beginning. Now, bwe tukuŋŋaanya buli kintu kyonna bye njogeddeko ne byesoogeddeeko ne tubiteeka in our consciousness. Our consciousness, that is a full body mind and soul, the universe, and you put them in the universe. Universe mwe muli omubiri gwo. Without your body you can't say anything, without your soul you can't say anything, without your mind. Ebirowoozo byebiraba ne bugamba ekyo kikopo eritaali di TV, without that mind you can't create anything. Tewali kintu kibaawo, kubanga bweyebaka obwongo bwo bulekerawo okufunctioninga. kati physical realm ensi gy'olaba eyaddala ibula, it disappears, even your body itself disappear. Tomanyi buzito bw'obeeramu nga weebase. Bwe weebaka, senses ezo ne zikolapusinga, obeera muzito like a dead body. That's why sleeping, abazungu bagiyita little death, kufaamu kati ni kubanga those senses collapses. Omuntu waba mutulo ozitowa. That's why abamu zukuka ng'omenyese, ozukuka ng'osanyaladde, ozukuka nga side gye weebakiddeko ekuluma, kubanga when consciousness expands, amalala gano omubiri ge gabeera nagondi mulungi ndi muwanvu nebyera nina amaasoni ebyo nakasemala okola kusinga bwepa. Your consciousness expands, awo Katonda ng'aggulawo ensi etalabwa. Bw'eggulawo ensi etalabwa, wano omubiri gwo gusigala nga support. That's why it becomes heavy, guzitowa. Abantu bagamba omulambo guzitowa, togirega mulambo. Bagamba ensegula mirambo nga temuli gugo. Tewali kintu kibaita like mulambo, ntoba dead body. Ebyo byonna these are labels. We are already walking bodies and we are dead in different angles. Ate tuli balamu mu angles endala, bw'olya n'onyola oli mulamu. Naye bw'omala okulya olya emmere eri mu kifuba tekiridde tese, n'ogamba kangendeko mu bbaala.